Yeah. It's another one. Yeah. Uliona wapi samaki anarudi river si wewe? Masaje idondosha, dondosha. Yeshimu.
Yale mapenzi ulonipa jana. Kesho nitarudi tena.
Sindikiza na chorus
basi. Yale mapenzi ulonipa jana, kesho nitarudi.